kiko. Nikiugua unaniponya mimi. My sweet mami tu. Sijui mimi nikupe nini. My girl, tujivunie na chetu kidogo. Shana mola hata tupana siye. Usibabaisha na vya uvine. No, wanataka pendo wanikatishe. Tumepitia mina we mayo. Moyo numeni ganda kaulimbo. I can never let you go. I'm happy when I see you smile. Uwendo wangu kipotabo. I can never let you go. Kankido kondoshe ya nawe. Kasi wewe basi nani mwengine. Mwengine. Oh God. Tangangana na josilale. Chozi penzi wangu usilie. Usilie. Oh girl, you give me a million, million love. You dey give me family, a boy and girl. Cause to me, girl, you are the one. Upon na me, na ila sina. I go give you a million love. You dey give me family, a boy and girl. Cause to me, girl, you are the one. Upon na me, na ila sina. Oh, you my girl. Pokona.